double six.
Jewa sange Shuti umenkatamba wasipai. I never seen before. Wani aje nijidai. Shuti nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo linalewesha kativai. Wananisimanga na kula na jilamba. Eti ni oshamba. Sio mapenzi. Ah, kama penzi linge kwa chumba ninge limenda. Kama jenza walisema hayawi yamekuwa. Mimi na wewe ndo forever. Aya, forever, 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 no forever, 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 no forever. Mapenzi huwa yanara yake tu ukiyajua. Akibandika na kibandua. Chakula chake tu na kipakua. Doni mshazama, doni mshakama. Mwe wangu na wake gumu kuigawanya. Doni mshazama, doni mshakama. Hata unitake uwezi kunipata. Kama penzi linge kwa chumba ninge limena. Kama jenza walisema hayawi yamekuwa. Mimi na wewe ndo forever. Aya, forever.
Slicer. Music.